Onye ezi omume, onye aka ya dị ọcha, onye obi ya dị ọcha. More music at NigerHighlife.com.